studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalli e moɗo eɗen goni kikiɗe alalbaare nayyi lewru me hitande 2022 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silima capanɗe nayyi juli Ousmane Niali Gouɗo kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓoggui janɗe dow dow kabaru hokkugol cuuɗi logement sociaux ngaji keesi ley cuuɗi ujunaji ɗiɗi temme ɗiɗi e sappo e jetti ujunaji ɗiɗi ujunere e temede jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati woni dokkaɗe ley hokkugol ɗiɗo ɓongol ministére humuninde cuuɗi holliti wiide cuuɗi temmede ɗiɗi e nogay e joyi woni dokkaɗe dow pene ley yuɓɓo inɗe arandejo o ndenagu toñaɓe haɓɓugol e maccuɗaku e golleji bonɗi hono muɗum haala mum ana wodi ley boto goto gonɗo wadde ɗo bamako ɗo e wi humuniɓe hakkeji ɓiɓɓe adama en yoni ko hono ɗi golleji bonɗi timmine taƴugol courant ana waɗa wattu fuule guendi bla o nokku gonɗo li région sa yimɓe guendi ndi kolliti metti muɓɓen na dow majjun hooreɓe DMSA mbi garan piya dabere dow majjun yo ɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗade studio Tamani. Hokkugol cuuɗi logement sociaux ngaji hokkugol ɗiɗo ɓongol yo juuɗi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati wana ujunaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi e sappo e jetti ministére humuninde cuuɗi holliti wiide yuɓɓo inɗe arandeji o cuuɗi temedde ɗiɗi e nogay e joyi woni ɓeydaɗi dow pene ɗum bonnitama ley lebbi ɗiɗi ƴaɓɓiɗɗi faam idoreɗen faam keɗen alisise
nde wi ministre kumaniɗo galleji horongoji ɗi fedde kumaniɗo hokkude yimɓeleɓe logement sociaux ngaji ɗi waɗi holliti wiide ko heewi galleji dokkaɗi fuu yimɓele golloɓe ɗe fedde noddirte hen office mallende labita woni ciñinɓe talki mumen ɗiɗon le fedde nde ana e juuɗe won goɗɗo mo andaka fuu to woni nde ñalawma hannde ɗi talki ana hollita wiide cuuɗi dokkaɗi ana e hakkunde logement sociaux ngaji arande dokkaɗi ɗi liste muɗum yaltile hitande 2019 ngale oɗo liste inɗe ɓeɗo yimɓele wala ley hen ko warta yimɓele temdere pan jetti e jeɗɗi woni ɓemin juɓɓi gonɓe oɗo alhaali non hollitiri wiide ministre o holliti wiide won immadaraji gonduɗi waɗede yalla ɓeɗo yimɓelle ɓe gala e saria gondi ɗe ɗiɗo cuuɗe ana heeɓa yaltinede ɗum saabi bini waygol feccude ɗiɗo logement sociaux ngaji cili ɗiɗoɓal muɗum ɓande uynayyi ɗiɗi temme ɗiɗi sappo e jetti adaɗo cuuɗi kanɗi feccede le cili ɗiɗoɓal ɗi ware cuuɗi ujunere temme jeenayyi capan jeenayyi tati ministre o ɓeydi hen ndu wiide won galleji ɗi golle muɗum tilaki tafu
fedde baale heɓɓe e dartoɓe cuuɗi logement sociaux ngaji holliti wiide kañum kay wala fuu ko yi dow talki hokkaɓe ɗi cuuɗi ko walda e gonga Burayma Gimbala Sibi woni ho radio fédération des associations de bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux Mali keɗe ko landirme makko dow faccitago sita sidi ɓe
wakkati min nani o kibaru yaɗaɗo min waɗi immadaraji min yettini kuje teɗɗi galleji woni min lamdi bakkabaɗo fo e damuɗum woniri to yimɓe hokkaɓe ɗi galleji ɗi o wakkati goto galle fuu wala toon tomin naate min lamdi hono talki yamiranɗi ɓe naatade jomiraɓe ɗi galleji haalade min janggi talki ɗi mi yii yamirore laamunkoɓe le talki ɗi wiɓɓe yimɓe wonɗele ɗi nokkuje ana handi e mumen sabudino ɓe woni talki ɗi siñinaɗe muɗum to laamu on ceggal muɗum kasin mi waɗi immadaraji min teykini fa woodi min tawi fe talki notaire en fuu ana ley ɗi talki haalade ɓe holliti goto ɓe hokkade ɗi galleji tinno udita contele banque ji yalla heeɓa no yuɓirta kalse haalaɗo o ɗum tan mi heɓile o wakkati mi wawi famtude jama o caggane ministre on holliti ɗi kulleji min gue mi yeeyi neɗɗo fe goto wullitiɗo wi ɗe galleji hokkaka ndu laawi saria mi yiiye ɗum tofon caggal hannde somi warimi nan kasin wi woni yimɓe ko wole ɗe nokkuje taw wala yamirore saria leydi ndi mi waɗa immadaraji mi yetto fa office mallien nde labbita mi hollititaɓe koɓe hani wadde no yawiri
ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude ɗi sakiraɓe dow bembe annde ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter kanankoɓe mali kolliti wiide jaltiti e dewral ciñinagal banggal ndenagu hakkunde mum e france e gollidiɓe mum ɓe europe fewde e kabaru muɗum honjotoɓe ana lannodira dow nafa gollidal banggal militaire yaako hakkunde ɗe leyɗe hono mali e leyɗe kerodirɗen wi andinɓe kabaru ndenagu haɓugol e terrorisme wona leydi sahel ngel gotiri tan wawi wadde haaɓo muɗum noɗɗum worre joni ni leyɗi sahel ngel fuu kani e rentude fa kaɓo e terrorisme e hakkillo maɓɓe fa ɓitoreɗen famu keɗen
le wi Ibrahim Soumaré kanko yo analyste o wi leyɗe étudiant e keerol fof ana hani hawrde naato daane wootere yalla ana heeɓa semme haɓude guɓe lonɓe hiite ɓe
yalla deƴƴere ana wartale leyɗe hirnange afrique wajibi kena soldat si en leyɗe gollida yalla eɓe keɓa timminde na ɗum ɓuytude semmbe ko guɓɓe terroriste en ɓe jogi ɗe juuni keri amen ɗi ɗum tan wawi latade sababu ñifude ɗeɗo guɓe gonduɓe yettinde tordaji ɓiɓɓe leyɗe amen ɗi
ceggal leggal mudum professeur yakuba dogoni kanyo sociologue o wi joddingon fedde g5 sahelne natin hunne merere jungo leda wonde lede fedde du kabaru habgol terrorisme le wi makko gidinde fedde joddina fawertade nyalade handen hunne fi allah gollaka le mudum ko mujji
est ce que le fedde g5 sahelne hore yo fedde o soldats en de sahengil fu wayno hawtude le mudum min kam mi lay dum fi g5 sahel o kay fedde joddinaane gondo wi lam leedi goto
kortal hakuna leede won ele lefol sahel mo ana hasingina do labdi fu e damudun yalla honjide torraji ko natto sabe waddude wala hakuna yimbe be du won ko holliti ko heewi
bale kumini da hakkeji bibbe adama en pudi batu kenyan haltidinde do kabaru de nagu tonyaabe sedotobe kanye e habugul e maccuda ko e golleji gudi nandore mudun le balde nay be meji doto ko hani wadede fa tonyaabe balle ko buri himbe chapande nayon kawre o batu commission nationale des droits de l'homme do gollidal centre d'assistance et de promotion des droits humains kunchen hore o batu sitasidbe alisise
woni mako heewi be yonkume heddi ande walle ko antitaka don ko holliti agibu boore kanko amiru fedde antitene cndh le wi makko ngal kortal ana doga ndo holutunde tordaji bondi amade feeta do bibbe adama ben
be himbel be tordaji yottina le margal e tawangal le region kai o do buri satude san si tordaji fu himbe yogabe ana boma ana yottina hono robe mu en to le wi margal e tawangal
le wi colonel suleiman sangare kanko e horejo nuku antitere e kol mention de la paix o dara an han wadade yalla be yimbe ana reente
so seraji de gollirtaake wona hunde newiinde jonka imma daraji ni han wadade yalla mide jotto yimbe be mi martina be kumpa fa golleji di motta pasen du seraji de gollire honono du wiraani
miccitunde wi seraji waram ame ceggal ngal kortal ko natto sabe hokkude neddo fuma torra hewdi haje mudun de de woldene fandan o sere bamede fedde cndh ne holliti wile fevrier hitane 2022 ko buri yimbe ujnere e temede jene wonko yoppi nikkujum ene sabe torraji bondi heweteedi le wolleji fa tade match dok nanal mudum
fune be jenom be kibine hitande nay lewru me hitande 2021 nay lewru me hitande 2022 dum watta hitande ko debbo mali goto funi bibbe jenon le oppugol ndewo njoyi nguru nayo dum wadi leedi marok e wi abirado kadera arbi sukabe e inibe ana jeli base fu wala e mabbe holiti wide be ngondi e daranede no haniri fu be ngartam poeta ka holita ka nyalade be ngartata e wi kader arbi kura ana taje wattu fule ngendi bla le o wattu bulare himbe ngendi di kuliti metti mu ben e gol taje gol kura gol timata jamma ila nyaloma horebe edem sa ngendi di kuliti wida dabare ji piyama yalla taje gol kura gol ana buytoto bla to nela dame yaade bla musa male sisogo aniko nildi en warde do fakitango ali sisse seta sidbe
yimbel ngombele odo nukuka suuda e feyi metti mudum fewde e ko qur'an o ta etago so yoga e mabbe ka holiti wiide tachugol qur'an o kuteje mudum ana mawni sanne do kebbe mabbe wobbe ka holiti wiide tachugol qur'an o ka ana darna jati golleji mabbe
niko baray foto tay
wa min kemi pamo foto no qur'an ana tachuga sanna samoy atankile ana heewi a wawa golle sabe dafi tachugol qur'an matti mataw do ana torra wakati yembereji nanan mudum sabde no wawa tamen golla
jottino hala ameri ngendi kanko isa tangara ka holiti de golle ko fedde edem wundi wadde ko ka ana mettim ko beydi he wiide tachugol qur'an o latike sababu bonnude kaakiji ma fa heewi
bla koni
qur'an bla do mede way halde jati me wala qur'an sabden samojo tan samoji o waran duge torram ana satti sanne gam mede way heewtinede qur'an do labide fu sabden qur'an ko de bare an way fodde wadde nukka men wodda sanne do tawede fu fa hannen nukka men qur'an wala le mudum duge ana tampin amen sanne
san va pas du tout
le wi darani do fedde edem le nukko o dabriji fu ana wundi fi heede yalla o tala na hebene jogolan Suleiman Berthe holiti wiide won golleji gondudi wadere le gallonde yalla tachugol qur'an o ana buyto
wadi karemo ana wi kalpiti
le lewru korkarnu mi hebi torraji mawdi sanne sabdi na do horte e bonugol groupe ame central ko hokk qur'an do me wadi madraji mi hewti horebe me handi be yalla be indina hunde den fa handen be wawe wadum mi woni groupe ngaji didi ko hewta amen qur'an le gendidi do wawa hide nukude fe do sabi hanne so deede kewde anton qur'an wala ton
delisi certain quartier de bla
fade majum hebenede jogolal yimbel ngombe bla be ka wajibi tawrate munyal ton ko musa malesi so go hebani sijo tamani ude bla
sijo tamani do faba munya gouvernement lady suède danemark suisse république tchèque et union européenne
kabaru jengol ele region gaji meden di holitingol no jam hebirte ana wonde wadde fudde illa kanyando radio jito kucalato fanda modon no himbe gondirtale jam e dejere e jam junni do hebirte le mali o golle ana fawi do wuntingol hore no jam hebirte le sa ingella be kuliji wide evek e mali gondi e wadde o immadara be golle o ana wonde wadde do gollidal hakunde catholique relief service e media catholique mali gol holitingola ana hani wadde hakke lewru to yoro soto be collectivi de wattu joni o kay mangoro ana way hono nyande ni le lumoji e le boli do jarda fu be collectivi de si mangor ka fu ayi ana sotte no soda be kay collectivi de cioguji di ana jafi tasa mangoro je nay yade mangoro je sapo ana hebre buddi no gay handen be collectivi de bibero be wonno wado be on sotto be mangoro o le on ko be collectivi on bibero be collectivi de be keba hen seda figol ballon be nodiri top 6 championnat district ballon to kaito hitande 2021 2022 fuddi kenyan jukinan fa e noga e go lewru mendu mono fuddugol pide fc siba e sama sama plateau kany e memu dir ka ben donc dir fay goto wattay e bi equipe ngay ci e gongonti kawroji hen yo as sama fc siba fc la ask as yiruba e as sigi e pide hultan wiere be dan pide ya wara no dido arande be be ekip ngay dido arande ji wonno kawroji ko be nodita face de ligue sakirab do kadu de kabaruji ka andodi fu do mbahe do www.studiotamani.org na fa do ketino do mbayno do numero via mo 37320 wassalam joggu ngureji yogaji kay holitam yede fa hande na buytaaki fay etawede kana ko be leedi meden di don pi dabereji do bamako do cogguji di ana keddino ngorono le lumoji di to kalabang koro kalabang koro be cogguliti wide litre nebam mo inte dan leedi meden di ana sotte hakkunde temedi de buudi debe yaade temedi de malli hemere lumo kalabang kura e holitam yede kilo pomme de terre ana hebre ton chapande jitti o kabaru ana wimbi sodo be sanne no be darte elam o fi kabaru fi dabreji do kabaru modon yalla cogguji di ana buuto mahamman baba kunta hile kele lumo jogaji anni ko be ne do faccitango leelu mo dibidani onno ko gondo le komin tataba bamako cogugure yogaji buytaaji fay joni e wi o debbo goto cotto sama yi jikkoli wi de pare inde mudon hala mo way wadde nyalomo kudo tay wala fugo sotti
nebam ana sotteteno ujinaaji tati caggal dun naba ujinaaji tati e temere joyi warti kasen fa ujinaaji joyi le wattu julde naba fa ujinaaji jeegom e temme didi hono ton hebirte dun nyamriji kadama yaltinede sella ka dum fu hadaay kulle de ana tiidi pomme de terre wana siga so remetena ko sabi de nen dun tiida ko wonno chapande jagon watta julde den ana sotteno fa chapande jetti kasen naba fa chapande jetti yoga ban ciutiranno fa temedere en nogay sabde kulle de antinire ni
do won ko tay kitah le lumo kalaban kurado do kilo pomme de terre ana sotte hakuna hemere bambara e hemere bambara e sappo kilo gabu chapande nay wonno ko aminata baga yugo ciotto somo yi goto ko holliti wide
fu ana tiidi do lumo wela fa keba fe nogay do tino naba ana tiidi pomme de terre do no hori mi anda fu hono mi ngatta sini lamo hebini o tiida la jogo wala mi sanne
somo tobe yogabe quality wide di halaji non di ngorri be anandarte e kanan kobe balla julabe yalla cogguji di ananjafa
wala fuko yafi hebude somoyji di fu cogguji mbe deke fay ko remete le mali maro gauri halam wawa halede julabe mbi tidallo wana hedde mu ben juri handen fu anatidi le lumoji di wala fuko wa hebrede no yafiri fa keba anni hunde ko baccido anno yafiri anatidi medandarte e lam o fi dabreji yalla kulle de ananjafa
do faralabe ka
o wattu goto himbe leydi de yogabe cultivi do ko sabbe bini dun yo sabbe dukko goji cede o ngadaadi do maliki na dun sabbe dungu elid o gasay le gelle yogaje sarbuya menta baba galle goto
sungalo bana
gonga leru ramadan jabbeke ka fa joni kulle de anatiidi de mila yo sabbe dukko goji cede o dinon kanye dungu elid o gasay ko lati fu ngitiraka e munyirani o tidal gondo do men hande hakilo an bura eti allaji uri dina pawda do goddo
fe dunye
fa de cogungure yogaji buita de so do be jettiraka munyiranni.